Ayo studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde.
Ono heɗi ɓe studio tamani oɗo sa e sakiki moɗo Ousmane Diko haalanta on kabaruji gonɗi ɗo ɗi juuɗe men zone la presse labo makko Gagny Kanté wonani to ɓoggi janɗe tu kay hollitinde metti mum fa laawi mumen du moƴƴintine fuɗɗiti hannden mobel fay gootel noon faltata maayo ngo fa fondo Bamako oɗo kabaru yo batte wayde kawral hoorejo gouvernement o kañum e collectif Sirakou caggal bakka kañum e def imaji kapɗi puɗɗi keñal e leydi meɗen ndi cilato ñande noga e jeenayyi ndu lewru fanda cellal hannden men jey anto on hono kabaru ñandu naissance fa sanne ana waddanano ɓerɗe ñaw saabe e wi docteur en capanɗe joyyi e ɗi temedere ñawuji ɓerɗe ɗi ka fuu yo neɓan laato sababu muɗum yo ɗi goni sembe kabaruji ɗi men jogani on bisimilla maɗan e do studio tamani kay hollitinde metti fa laayi muɗum moƴƴintine fuɗɗiti hankin sukaɓe gallure nde nangi pont o mobile fay gotel noon faltata warde Bamako kati maire commune o muɗum ndu darde hono collectif ko ɗum ɓeɗo sukaɓe ɓe joppita laawol ngol fa ɗum newo ko yaawi keɗɗana hen Mamadou Samaseku
mobile ma moto fof ƴaɓɓorta ko ponkay o ngulɗo ɓamtugol imadaraji kayinkoɓe waɗi caggal ko kaldal hakkunde hoorejo gouvernement o kañe yimɓele fedde Sirakou kati heɓan laawol majotoɓe wajibini yo kanko ministre humaniɗo kabaru laawi ɗi Seynabou Diop yoppa golle e moƴƴintingol ɗatol kati kulukani dijeni e kañe ɗati nara e ɓamtugol yawara laawi janɗi dow kay kañe ɗum huncangol hoore jipnirde dagdag e on wattu goto o to kati ton haɗugol yawaraji ɗi bangal kamɓe majotoɓe no heddi temeɗe mublaji mawɗi goni dari ɗi e natirde gallure nde gilla ñande aljumare ƴaɓɓire nde e ley communiqué ñande talatare nde maire commune gallure kati dardi dental Sirakou yoppude laawol ngol kanko maire o Elhaj Yoro Wolo Guem holti wiide taɓagol kala ɗati dabreji bangal kabaru Fourouba huncanta hoore nder leydi Mali ndi so bangal gouvernement o kay kanko premier ministre o na dooma to kay toon janngo alalbaare noga e jetti lewru août
oɗo immadara batte laawol ana hollita hono rafi tentiliɗo yiingo gouvernement le jogata leydi meɗen e wi yoga e andamɓe politikaku e wi maɓɓe noon ɗiɗo immadaraji goni ɗi jama o jogi fa kollita metti mumen fa ko kaali kodu toɓɓo e noppi kanko Bocar Bokum o andanɗo politikaku wonko haadde mariam mayga keɗɗana hen Mamadou Samaseku
oɗo kabaru o na hollita jaati mette mawɗe ɓeɓe leydi mali wakkat jun o bangal jogola bonɗo laamukoɓɓe hana fi région hono kay jogiɗo nafaka mawɗo wonande leydi ndi saabi son ƴeewi bangal yawaraji ƴeɓɓortoɗi région kay o yo honoyni nugal ɗattol ngol leydi mali nawtorto bangal kala ko iwrata port Dakar nden onɗo nokku tawre e oɗo alhaali o na hawni sanne laamukoɓe galta fi kaldal hakkude mabɓe e ɓeɓe leydi ndi nden no wajibina yoɓɓe leydi ndi kuncana koye mum en sifaji ɗiɓi ɓurta fof matede ɗum woni sababu kala imadaraji ɗi jotonɗi so gonga haale wakkat jun o laamuji kattaɗi keɓay laawol gouvernement o ɗum wala fe heeƴo mbawɗo nawtorade hono ɗati dabreji ɗi jogala ɓeɓe leydi ndi na wawa nawtorade muɗum e kañe hono fof huncande hoore yirewere nder kiloɗuji amen ɗi
kala kabaruji leydi ndi ɗi kiɗɗo jiɗɗo heɓde hono dow whatsapp ka studio tamani on ñoƴƴan 77 01 58 01 77 01 58 01 dow whatsapp studio tamani toɓoji mawɗi gaɗi bonandaji le cercle diré o le région Tumbutu e wi maire noon yimɓe muɗum ana gondi hannde e kulol fa sanne so ɓe mballaka ko yaawi du toɓoji goɗɗi ɓeydanamɓe torraji saabi cuuɗi maɓɓe ana gondi e saamude tan keɗoɗen ko Khalil Ibrahim Touré sefodi e kanko Hamadoune Hamma Mayga le faccitago Mamadou Samaseku
boli amen ɗi fof na keewi ndiyam kam galleji kewɗi mimi leydi min jogitoto limtade fa hannde bonandaji gaɗaɗi ɗi wakkat joni o kay yonki fof heddaki hen ka wonɓe mursa dabaji mum en ko ɓuuri heɓde yo caggal iwole nde woni ko galleji kewɗi camata ɗum ɗo no woodi gila hecci keña ana yurmini sanne keɓɓe torraɓe fof kawrintinama nder cuuɗi l'école ɗi wakkat joni o kay farateji kewɗi pewti e tiddere ɗe minen kulti sanne bangal toɓoji goɗɗi
imaji kapdu puɗɗi keña le leydi meɗen ndi fo ɗi tiloto noon ñande noga e jonayyi nduɗo lewru ƴiwde kayi fa ansongo ƴaɓɓorade kulikoro segu fa warde e kiita basi fu wadali le imaji di kedan hem mamad samsik
to kitaton le region kay dadon diral kap ngal lewru out hitande 2019 fuddi jati kenyan e wi horejo kap kita e mbara ko buri temede jegomo e le deere dun ngal wondi huncinede hore to kulkuro ton e mbara ko buri temede nayo anay bedo ko buri temede don rewbe dun ko holti kap kulkuro ton dun kenyan noga jegam lur out won ko goldeji di puddi bangal industry ko wiyata tertiaire e le balledi di dum huncinde hore bangal gede design bâtiment moteur électricien et comptable e kanyi employé de bureau to segutun dun kabar mun fuddi no fewiri don ko holliti lami be kabaru jande ngalurende sabe be do jiltike der nokuji kewdi e be buri ujunero e temedo njoyo e be do ana ko buri temedo jeddo rewbe der centreuji nay don ko holliti gollobe académie nuku o kenyan noga jegam luru out to santun joko préfet cercle o e kanyi kedjabe lamu e pultinkobe fuf denti yamrude fudugol guldeji dadondiral kap nuku o e mbara ko buri temedo jeddo dartobe ana mabbe ko buri temedo taton rewbe ngadobe dadondiral le balde sappo kambe dartobe na pecca hakunde santruji joyi didi to santun goto to tuminya goto to bla e goto kemparana e on wat goto to ansongutun candidat en chapan etato ana be do noga e go on aid comptable e sappo e go on employé de bureau fuddi kenyan dadondiral mabbe le centre goto gondo to ansongutun nyande dum fuddi kay yimbe len joyo ngoni be notaki gendarme en kanye kabitibe minisma kuncani hore denagu mudum
nyande alkamisar noge jena leru out 2019 ndu woni ko wato hore jo bureau darani do kabar balo mali dun fema foot sarta mali ko be ana pawi gike mudum e do o do garo ardal fa o rentina yimbe fu o golla do yalla balon mali ana yara yeso keddan hen to be do na fam mamadou samsey
yela am yobe gulida e mo fuf kabar leedi non soni ana andi awana golle tino da ngada neddo andando dum denno ko ndarambi ngotonado o yo anda newa muya fuf mi ngadanta mo bangal soboy golleji do hani huncande hore e do yawiri dun kala basiji ngondi tondi timma don e don ko tino rentinde jamarande do mo fuf dun wata dun hakkilobe ganyali be yo hawdina kala kumani be kabaru balon yalla golleji di na keba lawol pati fi tiyalaji jabi di hewta balon leedi malindi kumani be balon be kanyi fay jorem be ji torram min kay yela am yu kanko president keso o patlato fi be olunti be gonga jati be do gonko wadani leedi malindi ka an hani sato fuf sariaji kafdi e kanyi fima fut kuntena hore ko kino tiyalaji di no fi problem ko
le tem dere nyawji berda fu chapande joy ika fu yo nebam lato sababu mudun nanno uti dinde yo nesam newnata dun dun e wonde non rewbe cesinta ko feese ana defa fanda hebinde nebam kede ko men kebani le ko fatiyatara tenani en
nyawuji di nawturgol nebam nawawi sawmbide nakewi woni ko holti lamin traware dunke andal kabar nyamdu
nyandumu ana wadda nyawuji dumidi timbawa sawrede utti din defa sanne nyawbernde fawarde de teddude caldi ti dalaji goddi du ana hen ko hani nyamede le nebam nyalama millimetreuji nagay fawarde chapanay neddo fu
robe yogabe kultivide na andani sanne kuteji nebam dam do cellal ka dum fuf tawede be kultivide nyamduji yogaji njata fi ciagal nawtorgul nebam ana hani faisulati seden watte e majji denno yo wajibe mabbe nawtorade dum goliti madam traore
tidi mafeji yogaji hono tiga dege nadu te boydo dikana dewrede nebam pompiter na logo nawtorade nebam an hani fa sanne sewana non tan ko defa ko du nyamata
bangi goddo dum nawtor rade nebam cili kewdi sababu nyawuji bangal bernde politi dogotra en denno be dara yimbe le be mbasa hinade ido sifaji di
studio tamani yo fa ballamu leede suede danemark suisse e fedde leede europe
sengarti e kabaruji region ngaji meden kemen famu hono kenya leede hande hama bangu le ngalure tumbutunde yimbe jom en kabordo be anda ko ngoni non mbari pompier goto ko heba en nande non bande di ngadi piande mobile makko so heddi hen chauffeur onon darti hore mu yopidi mobile gel anda ko fu do do be naati handen imma dara fa suka be rewbe cemminiro yaade cuudi dogotoro wadi kenya yoroso o wadi le communaji kumbiya menamba kuri e mahu yo ccrf yoroso gollide ong agir de projet cellal be ngalaku ciku ciku langa Burem du le region gawo arde en communaji fawarde e bale halanane en mijike do do laami be laamu hakkundeji di daroto fa wadde di e do golle hono gollerde region o fa na yirwen mudum hani latorade fa wadde du hono do bawde laamu de kan kettinirede e laamuji hakkagitaadi di yo communeaji joy circle o kawri e majjun yo da kadude di do kabaruji kedde hedar faande yowtere man yeso yen tawde ko warali.
See you tomorrow.